Mwishime, Mr. Pile Zambia, ADK, Gombega Nijelera Mutala Way, Ha! Lega la jene jene.
Mazuli sekane, wati nini security guard. Mazuli sekane, wati nini security guard. Azi security guard, si hapa na manga na nyumba. Azi security guard, si hapa na kula na chila. Mazuli sekane, wati nini security guard. Mazuli sekane, wati nini security guard. Azi security guard, si hapa na manga na nyumba.
Wakaona uniform yeni falaba mare aye. Wakaona chombo yeni falaba wana mono future mudi ine. Ama gani za kape na njine oko tikahe. Mulungu anapanga njira ya choke ndera he. Pamene mwenzo seka unani. Pamene mwenzo seka imwe he unani.
Kula na nyumba ah, mami, mamele nisunga family dadi, si hapa nisunga na family yeah, yeah. Mazuli sekane, wati njine security guard. Mazuli sekane, wati njine security guard. Azi security guard, si hapa na manga na nyumba. Azi security guard, si hapa na kula na chila. Mazuli sekane, wati njine security guard.
DJ Tracy, ewa nasi pa masi.